Umenitoa soko, saizi niko loving with you. Yani ni kama ndoto, baby siamini I'm with you. Mapenzi moto moto mpaka ninakwanga confused. Tupige foto moto tuposti wachome my boo. Wameze na kokoto sababu na kupenda times two. Slim nyara wendo, salimia siza jirani.
Yo, sheria e, nania e mamba. Nirele kwa chuli lakini antireta. Moko kolo ye lakini antikolona. Nire kwa mbotoze lakini antikolona. Moko uso dubi lakini antikolona. Omia ere, shemeji mama. Apenda luore.